Yes, watu wangu, kuja usalimia watu, sio ni rafiki yake. Wasalimia watu, naitwa nani?
Okay, mimi naitwa Lucy. Mimi ni first year hapa Murang'a University.
Okay.
Nafanya education arts.
Wewe boy wako umemwacha wapi?
Mimi si date.
Na wewe boy wako kwa wapi?
Sahii yuko Nairobi ana travel. Sahii ana travel.
Anaishi wapi sana sana?
Murang'a.
Murang'a.
Mm.
Huku Murang'a.
Yeah.
Like yeye ni student kama wewe. Wewe ni student?
Yeah, mimi ni student wa Murang'a.
Murang'a University.
Yeah.
Unafanya course gani?
Nafanya Bachelor of Arts in Journalism and Digital Media. Mm. Yeah.
Na huyu boy wako like mnaishi naye hapa hivi Murang'a ama yeye anaishi kivyake?
Anaishi kwa nyumba yake, mimi naishi kwa nyumba yangu.
Yeye ni student yeye.
Yeah, ni student.
Okay. Okay, namba yake acha tumconfirmie tu. Tumconfirmie tu.
Alafu
ni namba.
Sasa kuna mwenye unaishi huko mna date. Anaweza pigwa pia.
Kuna mwenye uko na yeye?
I guess you.
Ndio nauliza kuna mwenye unashuku?
Lakini hayuko huko. Okay, hata atujie nana hivi.
Sasa huyo kama mjai anaa. Kwa hiyo hivyo hiyo itakuwa ngumu. Haya, so anaitwa nani?
Anaitwa Frederick.
Frederick. Ushaimshuku na academy kokote hapa Murang'a?
No.
Ujaimshuku?
Yeah.
Totally, totally.
No. Azimshuku.
Okay, unaona kama anaweza kuwa nako?
Sapo nao sijui.
Unaendanga kwake?
Sure.
Unaendanga kwake?
Yeah.
How often?
Sema kama mara nne kwa wiki.
Mara nne kwa wiki haezi kuwa ana cheat. Mara nne kwa wiki atatoa wapi kademu kingine?
Anaweza.
Kwa home ni wapi na kwa mtaani wapi?
Kwa nyumbani.
Uh-huh.
Ni Kajiado.
Hey, acha nimwambie Kajiado. Hapa haezi. Wewe anakujuaje wewe?
Mary.
Yeah, ni
Frederick. Yeah.
Hello.
Yes, Mr. Frederick.
Yes.
Uko namna gani?
Niko poa mimi.
Yes, hapa hivi tuko kwa Radio 84.7 FM na tumepigia your girlfriend all the way from Kajiado. Na akasema tukuweke on this call. Yes, ndio aweze kujua kama wewe ni mwaminifu kwake. Mr. Frederick, uko namna gani?
Poa bana.
Yes, sasa tuko na demu wako. Demu wako tuko naye hapo na phone call akiwa upande wa Kajiado, na amesema tupigie boyfriend a confirm kama uko loyal.
Huyo ni Pluto bana, hata mpenzi.
So bro, tuko na demu yako hapa. Yes, anataka tu utaje jina yake ajue uko loyal.
Ni Mary bana.
Mary kutoka wapi? Kajiado.
Azim Murang'a bana.
Na huyu wa Kajiado ni nani?
Huyu ni wako.
Aya, ongea na Mary, ongea na Mary.
Hello.
Hello. Uko aje?
Niko poa.
Leo umeamua kunimaliza bana.
Hapana.
Rada.
Hakuna?
Sawa basi.
Haya.
Sikio wa Kajiado ni wangu. Unafilaje? Unafilaje uko na boy mwenye ako loyal?
Kwa sure ni loyal.
Si ukiona boy amekutaja.
Unajisikia ruma siku. Kwa sure, uko
sure. Unajisikia ruma. Unajisikia. Nyinyi mlikuwa mnajua tuko huko.
Mimi hata nilikuwa nimekaa kwa hoteli. Leo kidogo nikaona gari nikasema mbona hii gari inakaa familia.
Lakini juu ulikuwa hapa nje ya hoteli huko.
Hapa karibu na. Nilikuwa hapo kwa Brayo. Nilikuwa hapo kwa hiyo hoteli iko na net ya green.
Nani amepost? Basi wanajua tuko huko.
Wengi washajua juu mali ulikuwa unakula avocado nimeona hapo.
Nimepigwa hadi picha nikikula avocado.
Kuna mali ulikuwa unakula na mayai.
Gai. Haya sawa. Ngoja before uende. Unajua tumeangalia Frederick, alafu tumesahau kitu moja. Kuangalia Frederick. Tumesahau kwa Wewe umejua Frederick achi.
Acha tuangalie.
Umejua Frederick achi. So ni relax. Filo ni nani?
Ha?
Filo ni nani?
Iko wapi?
Nani umesave kama Filo P H I L L O?
Oh. Huyo?
Uh-huh.
Kwa nasoma Metoka huu.
Kuna class leo imebounce. Sikuja leo for the weekend kama huko busy. Ukamwambia maybe nikuje kesho itakuwa tu sawa. Fair Jane, how much? Ukamwambia 300 mpaka Nairobi. Boy wako ameenda Nairobi. Hapa hivi unaambia Filu unaenda kwake over the weekend.
No, what happened?
Uh-huh.
Let me tell you what happened.
Tell us.
Huyo boy, alinipigia call, akaniambia, toka nimalize shule, nilitoka nyumbani lakini hatujaionana. So, what happened? Aliamua kuniambia sijui nikamtembelea Nairobi, but kila weekend akinipigia na mwambianga I'm always busy.
Lakini si ulikuwa unamwambia akutumie King JD ni nani? King JD ni nani? King JD ni nani?
King JD. Ni dancer fulani.
Haya, leo asubuhi 5:58 AM. Uliambia King mic yangu rudisha. Endelea. Toa mic. Chukua hiyo mic. Mic yangu nipatie. Hatuwezi sanitizia guys. Squeeze tuna force. Guys. King JD masema dancer. Wow, friendship not that bad. I wanna come visit you. Ukauliza, ngoja, ukauliza JD nani? Akakwa ukamwa next weekend. Nitera mweni kama yetu. Yo. Frederick akataka lazima pia wewe ukue loyal. Haya, wow, friendship is I wanna come visit you here next weekend ama nikienda home. It's okay, I wanna alert you. Okay, blessed day, thank you. Mbona unataka? I want to see you and my first person to tell I have got a crush on. Umeambia King JD uko na crush kwake. Na tumetoka kupigia boy wako tukimpima kama ako loyal. Ta kamera karibu. Sasa ulikuwa unauliza King JD jana. What came in your mind when I told you nimekutrashia? Umechukua simu ya ikapo. Kule nikonazo. Tunaenda huko next. Sasa ngoja. Sasa mbona una cheat wewe? Umeambia King, huyo King na Frederick ukiwa Nairobi usikuje usisikizie kitu kingine kwa sababu
tumeona
chat are here and everything is here. Na sijamaliza kuangalia hiyo simu. Kwa hili. Chari, kuja.
Eka mic.
Bado mnataka kusanitizia. Bado mnataka kusanitize. Uko na simu zao?
Niko nazo.
Bado unajua siku hizi watu wanakataa kusanitizia. Hatupati content. Sasa tuna force.
Eka mic.
Unajua bora mtu ameitikia kutupatia simu yake. Ni hivyo, na Zoom chat patia. Kwa heri. Iko online, nishaingia. Si tumeangalia wako. Ulikuwa unataka tushike boy wako lakini wewe una cheat.
Mimi si cheat.
Wewe una cheat.
Cheat.
Na si tumeona.
No, I'm not.
Okay, let me open those chats basi ni yake ya boyfriend hapa.
Basi kaa uchitu, hata usi.
Kama uchitu, mbona unakataa na simu? Umepatikana?
No, I'm not cheating.
No, umepatikana.
Vitu zingine watu wanakataa. Hatujasema
haujalala na yeye, ile kitu iko umemwambia umemcrashia and all that.
Na unamuentertain sana.
Uliza.
Crash mtu mwingine ni vibaya, hata kama hapo ndio
mbaya. Okay, mbaya sana.
Ni mbaya.
Bro, imagine ukuta demu yako ameambia mwanaume mwingine amemcrashia na hadi wana plan to meet. What do you think is going to happen? Sini mechi. Kwani?
No. Not talking all it's about mechi.
Okay, it's okay. Will Frank, anaitwa Frank. Will Frank ata nini atakubali hivyo venye unasema?
Yeah, he will accept.
So, does he know that you have a crush on this guy, King?
Because nilimwambia I have used to talk with this guy.
No, did you tell him you have a crush on King JD?
No.
You didn't. Why?
But
you are hiding it from him.
What he knows, huwa na sanitize simu yangu. So, hata akiona.
Hizo chats ni za today na yesterday. Jujamaa yuko weekend. Let me show you.
Sina chats.
Asha delete.
Simesha delete.
Hizo chats ni za leo na jana. Umesikia chats zinaanzia 5:50 AM.
Why?
So, akiwa huku either una chat na una delete.
Lakini venye ameenda URA, saizi kuna boy unasema akutumie fare umuone Nairobi.
No, hata, unaona huyo boy.
Na mbona umeitisha fare?
Huyo Aziz, siku muitisha fare.
Huyo ni yule mwingine.
Huyo boy anaitwa Philo, huwa anani text offend, hata ukiangalia.
Okay. Most of nikiandika jina na Nyesha kwa simu yako sitapata kitu.
No.
Nipe. Thank you. Asha delete King JD. Hiyo King, hiyo isha deletiwa. Juu ilikuwa kwa archive, archive imeondoka. Haya. Chatuone. Asi. Manyesha haiko. Kwa nime delete kila kitu. Haya, tuangalie kam. Haiko tuangalie babe. Hamefika tu za JD. Baby natokea kwa Miles Prince ni nani? Nauliza Miles Prince ni nani? Mnaitana babe?
Na nani na Miles Prince?
Yes. Who is that?
Ex wangu.
Ex wako bado mnaitana babe on Thursday ya last week. Thank you. Ni ex wake bado mnaitana babe Thursday last week. Aya, Freddy ni nani? Freddy ni nani? No, this is your boyfriend. Freddy. So Freddy, sasa hizi saa ndo tunakufikia, eh? Freddy, mwenye saa tumekona.
Finally,
tumeona chat zako. Acha, lakini ujua chat za King, na wewe huyu ndo unauliza King. You know, when I told you I have a crush on you, how did you take it? Mm-hmm. Anamwambia basi kuja. Wewe unafikiria akienda nini to happen?
No, listen.
Uh-huh.
Unaona huyo nani? Huyo King JD.
Uh-huh.
Alianza kunitext.
Uh-huh.
Akianza kunitext.
Uh-huh.
Ndio akaanza kuongea na mimi ile kuni.
Hebu elezea boy wako. Hebu endelea. Endelea boy wako.
Nimuelezee.
Ready, unajua sisi tunaweza kuelewa.
No, the thing is, yeye ni amesema akona crush kwake. Si huyo boy amekwambia.
Wewe ndio umeambia King. Yeah. Si King amekwambia. So kama Freddy atakubali, is okay. Is okay. Text messages zako ziko wapi? Text messages? Ngoja akona WhatsApp nyingine.
Azii, thank you.
Eh, ifanye. Where is the text messages? Bro, bado mnataka ku sanitize wa? Tunakaa.
Zimuzeni tuko nazo.
Mbona unatetemeka? Freddy ataelewa. Eh? Freddy ataelewa, usijali. Haujaongea na King kwa messages?
I don't chatting, bro.
King huwa mnabonga tu WhatsApp. King JD ndo huyu, eh? Huyu huwa mbongi kwa inbox. King JD. King JD, si brama nikuwekee namba ya King JD.
Ni TikToker.
Eh? Eh,
ni TikToker.
Anajulikana?
Yeah, King JD ni TikToker. Ni TikToker. Okay, huyo simjui, yes, but tunaingianga TikTok na.
So demi yako amekrashia TikToker anaitwa King JD na King JD amemwambia akuje kwake.
Azi,
Okay, nikuulize.
Na Dema amekubali?
No. Stop.
Na Dema na confess akona crush kwake na ame delete chat zake.
Kiza.
Bora Franka elezi hatuna shida.
Aelewe nini?
Bora Freddy elewe.
Aelewe nini?
Unamcheat?
No, I'm not cheating.
Na King uko na nia. Haizuru, ipande sasa. Hai.